on the beat. Come! Leo ni baby, meza na chafua. Hennessy bele, fomisha kuwa. Weta ongeza, tajiri mimi hapa. Machawa fukuza, security leta hapa. Yani party after party after party. Yani chupa after chupa after chupa. Yani pombe after pombe after pombe. Yani party after party after party. Hatotaki story, tunataka ngoma. Tulewe tukicheza, tukisikiza ngoma. DJ achilia. DJ achilia. DJ achilia. Na siri yako silewe karibu yangu. Nataka nilewe na nikilewa niseme. Niseme msiseme. Niseme msiseme. Niseme msiseme. Natoboa leo. Niseme msiseme. Niseme msiseme. Niseme msiseme. Natoboa leo.
We wacha bana. Wacha bana.
Hatutaki story, tunataka ngoma. Tulewe tukicheza, tukisikiza ngoma. DJ achilia. Achilia. DJ achilia. Achilia.